Hush pandul. Oh gee, for man the TV question question.
Me a poco people see ya, me no grunty. Got you four man to put on a concrete. Young four dance, it join a man's seat. Bad man tear a push up on a pop stick. Do people move to the fuck up on a regard. Ya ma hata ni pambambo tifuni kache kudwala. Apa tiri blonde ya popo katiri genge. Wa gai wana shete ya bapete ya kakuchijembe. Ato, ancho, na kashata bando. Tiri pachindu ini nikabu wisa mkango. Ako, nako, karimu magago. Nazi cheku mutu na bae tini pambambo. Na pwera foot, kumendo na chiboost. I saw my wrist, kwa tini bapera foot. Bapena foot, kucharo na bakuzi. Dani oma ningi ya lila na big foot. Watu kukafipa everyday ni opena. Sichu ya makada mutu na mafolena. Kwa haki tachena shigevu. Everyday jipa mpamo muni PF. Jiku menya pa mshukudula. Blow night diemburi na bachipandula. Flex chili na kastapo nchiki. Kani uza diemburi stop going deep. And I'm going deep in mufupa ni ma one tune pirate dick. Ise kukula chape kwa tutina kula cheorimba. Kukwangula tuka penta no meye zapo tunyemba. Waliri ya bofe boko mapamba mbona tumatanji. Banzako wa mafuza tiri vinga chaya puan. Jizo pesha sicharo pamba mbona kuira figo. Madami ya ripo siono nga nsumbo. Ni bimu after bimu furu kwanja hachi dumbo. Joke man pa virimba bani tena chape Memphis. Jipe mu mamento Gucci munga ni ba Davis. This is my psycho. Blow na boy, tapo nyamo na benzasko. Onani hava imwe, bayambo funda. Chibereshi waka bubwana tujunda. Kama nyoti kumenye pa mkuta. Chimutu nisekura na kotoro ya ringunda. Spencing kuma ghetto. Ise kwatu sitina kule na kembo. Dressing mumalembo. Ise maneke juwaya noti makepo.
Sky J. Yo, Double T Zone. Yo, 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 let's go get em. 2000 yeni nachoka kamwana. Kliniki yapa keto paka nyama. January 18 mama who's admitted. Hatu ukapajwa niza kutea kapritit. Hudo evi anapangila to process. Vene mdala benzo inga tena budget. Hatika kapajwa niza katea katunya. Namesake soja kamwana kamwamuna. After bino nanda bote mikakai. Kulienze na kakero penze riri ni ya bai. Muzimaye njibere ya menyeze swapu. Anarema badi na mungarira rafu. Vene mudara nabo hai na vijusi. Hatipate betare sata pafuka chushi. Anambera mushe peba na muuza nyuzi. Hati mwana mwamune harimuduzi. Wanani sungo choka nina ripusaisi. Anti unafika mu grade 5. Yoni uza tiwa choka kubebi. Ndiwe number 1 pati suva na jezi. Inenezeko before wash vene blacki. Jam yashi wisdom kumuslim na laki. Majezi ya kusanga benzo tinyonga mapanti. Baja vene pisco benzo vara matulanki. Those days ya ufa enzo lili la ranki. Baja nisi siti viziva na vau janki. Tomi tipo ya neenzo wini sama shati. Jam ya mashuti na vene chabu yati. Toshi, fumu, kosi ya mankosi. Zeke, bizo wazi watiri donze. Kwanya, wanya uzimvera otana. Kukuvula muka no kuwaza donya donya. Kwe wapwela kuna wagae mza kushita. Pampamo muri shipepewa na mpika. Kukusia wanya footnook pipa. Tiziva estaika kunona hakaipa.
Big shout out, baka semino. Na wazeke baswishi na vena bizo. Big shout out, na vena pray boy. Baje mtu pambambo na vena trigo.
Chris Carter, Matero City. Depends from white, taipa ya piti. Vene simu, atifiti. Yondo paya bulipwanji pa triti.
Blue scale, sin money.
Atipwanji vawire washdani. Washpandul. Let's go, kid. Okay.